bakizanyiramu bebamala obudde kubalinamu ababa balinawo batobanya olusi ne bayitawo zibiriza mu nzijja mu ndago nze sizijja mu nsawoyo abazikola nsoleyeze emboozi zo zijje mu bwongo oliyala olikubiya wetikosa mana gamasaza obulamu butalangatala zaala oli munsasagege gala mtwaine bide zenfubye nyobite balinzojani manyokimanyi wanokyusembera obudde bugenderera yadde bangi bakusulya naye ovaawo bakugeya manyakimu tyokuze okuze everything you do myaka gyomanyi okuze kati nakyusembera si buli lukya kikyendera tereza makubo g'obulamu bwangubwe bamusanyu nkola mutomanyi bwe ndi omupalisipo wanono wannaku obukyayi koza twadi twadi twai tutelyo piso padibai gala mtwaine bide zenfubye nyobite balinzojani manyokimanyi mukwano kyusembera obudde bugenderera yadde bangi bakusubya naye ovaawo bakugeya singa nalina akacyanza kokolina nalina kumanya kogolina nandikozemu ebinene nandikozemu ebinyuvu manya babalina batoba kirokole gwe nofuna gala mtwaine bide zenfubye nyobite balinzojani manyokimanyi mukwano kyusembera obudde bugenderera yadde bangi bakusubya naye ovaawo bakugeya mukwano kyusembera obudde bugenderera yadde bangi bakusubya